Tanzania toka Tanga yenye nyika nite Digo Boy mwenye stanza miamba bila mika Mkazania na kamanda kwenye vita weki binda nkoi cheku na vyo kata mpaka fikra nyingi roundi kama bounce ene linda niko underground wala siko down niko bingwa alejisawa ne shout kama mjinga mwambia niko around na natema sound design ya mchinga mimu big bro juu ya vitu adimu zizo timu ko sai lazimu ukachoma msuba iko simu flow we bendera mimi mkumbo ni ufato pote nina serakali juu ya midundo baeleze juu ya kipaza na chaluga bato ina mata usimlete kilaza levu rugwa kilaza nevu runda juu ya midundo letu kuka nite buzi jo wewe ndo kimado nebu ruzwa
jo hip hop inaleta neno Lepa, natema hapa yeah. Sisa mkafuma demo Kitama doni na flow, mimundo brother yeah. Hip hop inaleta neno Neno lepa, natema hapa yeah. Sisa mkafuma demo Kitama doni na flow, mimundo brother
Tanga mzawa, ila siyo manza kwenye bay Sawa mwite kasimu ganga akweleze Nina power, MC nina banja kila verse MC mjanja, MC na wapanga kila match Yo, mimi ndo ndimu anakuita shombo Na vyo katika fasta kadensa lepiti ya Kongo Nina nesa mdundo kio na bars Acha kujitesa wezi weka versus fumbo lenye cars Lundo la maraz, tungo yenye guns Bila fujo na kupa chungo katumbo lenye nja Gumzo haiko da, utakosta stamina upatoka wela jinsi livyo Kwetu kwa mbatuzo bila nguzo haitofa Alitafuta duki ya papa bongo haikuwa stasa Chibonge lounge lo nipa mchongo songo na masa Yaku speak loud, li speak roughly chaff juu ya dad touches
Yo, hip hop inaleta neno Neno lepa natema hapa yeah. Sisa mkafuma demo Kitamadoni na flow mimundo brother yeah. Hip hop inaleta neno Neno lepa natema hapa Yeah, si sound kwa fumo demo Tutamadoni na flow, mimi yeah. Mbraza
Kuwa conscious, boy stick wa ideology Kali nefanya bato siyo dialogue ni na IQ Kali that's why you lose me Mind's very big, so sick for high knowledge Yo, brain iko big, notorious Wasani minofu kwenye ngome ya carnivorous Iko house, taka kuwa ka bro Vina vya mbolea, tafanya game yako ika grow Vile na utendea, mdunde kofea We waki duku, kiwa tapotea Njia kosea, usipite huku Kijisikia kungea, uneza this Biga juju peace, neka square Kwa kwena kwa risk, bila budi Nina judi, napasua bila mudi Mtatele mtaka, kipata na mtatua bila shuli Sina nguli, natanua Kisa uzuri, wa mistari, cheki jeuri Na mkamua kila msuli
Yo, hip hop inaleta neno Neno lepa natema hapa yeah. Sisa mkafuma demo Kitamadoni na flow mimundo brother yeah. Hip hop inaleta neno Neno lepa natema hapa yeah. Sisa mkafuma demo Kitamadoni na flow mimundo brother Yo, Hip hop inaleta neno Neno lepa natema hapa yeah. Sisa mkafuma demo Kitamadoni na flow mimundo brother Yeah, hip hop inaleta neno Neno lepa natema hapa yeah. Sisa mkafuma demo Kitamadoni na flow mimundo brother